market there. Well, it's Santana, of course.
But of course,
otunye tweto banyongeremu. Tuongeremu, sukari keko banyongeremu. Tuongeremu, kamiti volume yeyo banyongeremu. Tuongeremu, bafani checho batuongeremu.
Tuongeremu,
kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa. Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa.
What do you want now?
Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Duka na jirabe duka. Santa mulabe duka. I'm back at it like chip that season. Boy, kai gwenga wabula. Mbaye jo nonya za siza. Abanyampi balabe duka. Mafioso bali mokava. Battle for power no love mbaga. Chiri Uganda feno tulia tunywa. Badi black amulave duka. Omukole la kuwane nziga. Na yaso membwa zirizi maguja. Amaze mbaden saga volume kiria. Ha! Bia, bia, bia. Chupa, chupa, chupa. Eno sike chife non tumia. Meno fili muteria ona.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa. Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa.
What do you want now?
Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Yukana jirabe duka. Baby, bamuzala bwaise. Ngokwano lengo ya soka wali ndabanike. Kusoma kwali kutono rembera ya site. Weyamala olevo ya damu tashare. Aize chala ni atunga nengoye. Ngachasawa kufuna yuzi contract nene. She kept waiting as a precious growth in her. Geme kwano jie eno jiri ya jinywa. Boyfriend achaya funye sugar daddy. Neena vya vikoye uya genze abdabi. It was either get rich or die trying. So she chose rich but she nearly died trying. So she celebrates kulia kunywa. Every single day kulia kunywa. Wejo kabira yala mukampala site. No wabayo pate no mula mwaku mugu wa kulia
kunywa. Kulia kunywa, kulia kunywa. Kulia kunywa, kulia kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa.
What do you want now?
Kulia kunywa, kulia kunywa.
Yukana jirabe duka.
Hey, who's high, who's not? Let's play a game, who's high, who's not? Red Eye Monday. Pills and potion, are we really overdosing? Yes, I am a sasoda doti. A chimwe chekume orusi. A chinyo amu kumboti. A vako monanasi. Nabande kuvanasi. Never malu. Amu gamba mbo oda uzikashi. Yaziri kirao. We kwa kwa koya situ kirao. Patene tandika ya tandikirao. Koro nechi kazi ya chifunirao. Atene songa ya zimarirao.
Kayando olirotia musowani yange. Olirotia musowani yange. Kayando olirotia musowani yange. Oliro cha msowani yange. Bakazibe Kampala. Balabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa. Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa.
What do you want now?
Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Yukana jirabe duka.